Na 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 na. Babaje umutima kasindura amaguru inzira yambanye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze ushaka this way oh kakajwi kawe ndumva kakinkorora nanjye ntikikiriza gasanga indirimbo mu matwi yanjye na 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 kweza baby.